It's your boy Blunt, who aka Lucky Boy on this one. Get a contract farming alongside from beating the beauty. Muta Chrissy, daylight simplified. Most team at Kitayaro.
Kati kushoro kibashemi wenai. Hibu maibo butuna wenai. Nade nisazi vikulina kwa na kunyendela mwameto ya familia kana. Baba nani nibashemi minai. Mwiti iseye kitutyo mina. Nade nisazi vikulina kwa na kunyendela mwameto ya familia kana. Kulika nyuso kubakupa. Baba lelo kunitusa. Nade nisazi vikulina kwa na kunyendela mwameto ya familia kana.
Hip-hop feeding them dance on empire.